Papa Jegete na Akwanga by Jinia Naga Sami Apogi Sumbaya Rosavi Maura Zina Papa Mukulukulu Ina mwili bado ganda Bachi machoka Radio presenta Kasuku Rafiela
Mandasa Kisumu
Mr. Kajayo Bayes Mopao Moses Aran Sivinezer 001 Joe Zena Totona Kike Raja Raja
Puto na danse danse katika kena chikwa na Puto na piga luketo luketo Likwa na Puto na tadika bichanazo
Kanda King
Puto na tadika marai
Manuela Washupe
Washa Simba Washa Simba
Muchacho
You know keep me walk a boot Papa Jone You know keep me walk a boot Fredo Bache
Eneshe Niko
You know keep me walk a boot Erika Duenga
Zumlense Papa
Tenga
Robato Musami Rigam Sakuzi Wana Wazambi Awe
Na 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 na
Suku dugu dugu
Ya baridi.